shibyinzi jana kagungu sariye imani za kushumbusha izadushumbusha byinzi jana kagungu sariye imani za kushumbusha izadushumbusha ururugendo niturangiza tuzaruhuka tuzicazwa mu gicaro byiza maze turuke tutambagizwe Yerusalemu
tureba uko hameze
tureba ukuntu yarimbishijwe duhanagurwa amarira twarize kuko ibibazo bizaba byashize izadushumbusha iby'inzige n'akagungu zariye
imana ya
Jinzige na kagungu sariye
Imani zadushumbusha Izadushumbusha
Wigira ipfunwe n'umubabaro byakahise Wikita ku byashize Kuko inyuma ni habi Waraharenganyirijwe Warahasuzuguriwe Niyikiriza mu kwiheba Niyiturinda kubabara Niyo yo njine Niyo yo njine Izadushumbusha iby'inzi jana kagungu sariye
Izabikora
Imani izadushumbusha
Yemera
Izadushumbusha iby'inzi jana kagungu sariye Sariye